waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowladda Queensland ayaa sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay cashar ka dhageysato premierada gobolka New South Wales oo ka hadashay xiridda xuduudaha labada gobol. Premierada New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inaysan iyada la ahayn wax caqli ah in xadadka dalka gudihiisa la kala xiro, waxayna ku doodaysaa inay maamulada kala duwan ay xadadka isu furaan si taasi u caawiso dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka. Queensland ayaan laga helin kays cusub oo COVID-19, waxaana gobolka hadda ku sugan 12 qof oo weli xanuunku u hayo. Madaxa caafimaadka Queensland Editoresa Janet Yang ayaa mar kale ku celisay in xad ku xirnaan doono waqtiga hadda la joogo, xilliga la furayana ay ku xirnaan doonto tirada kaysaska guud ee dalka. Mark Bailey waa wasiirka gaadiidka gobolka Queensland, wuxuuna sheegay in New South Wales looga baahan yahay inay ku mashquusho sida ay u yarayn lahayd faafidda xanuunka ee bulshada gobolkooda ka hor inta aysan ka hadlin furitaanka xadadka labada gobol.
We won't be lectured to by the worst performing state in Australia. There are 33 times the number of active cases in New South Wales compared to Queensland. So New South Wales needs to get its
ashar kama dhageysanayno gobolka ugu liita dalka marka laga hadlayo wax ka qabashada coronavirus. Kaysaska New South Wales waxay 33 jeer ku laban laamaan kuwa Queensland. Marka New South Wales waxaa looga baahan yahay inay wax ka qabato oo ay yarayso isu gudbinta xanuunka ee bulshada dhexdeeda. Taasaana dhammaan dalka oo dhan dani ugu jirtaa oo annagu Queensland ahaan xataa aan ka midnahay. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in dhaqaalaha Australia saameyn xun ay ku yeelanayso haddii xadadku ay sii xirnaadaan, waxayna ku dhiirigelinaysaa dalxiisayaasha gobollada kale inay yimaadaan oo u soo dalxiisaan New South Wales kadib markii ay shaacisay in la qaadayo xannibaadaha socdaalka gobollada bilowga bisha soo socota. New South Wales ayaa xanuunka ka baartay in ka badan 9,700 qof 24 saacadood ee u dambeeyay, iyadoo markaasi 2 qof laga helay xanuunka. Miss Berejiklian ayaa sheegtay inay doonayso inay aragto dhaqaalaha oo dib loo furay si loo taageero bay tiri dadku inay shaqooyin sii haystaan.
Whilst we always take a no regrets policy in relation to saving lives, we certainly will maintain our assertive policy in terms of
weligeen kama shalaynayno siyaasadaha aan ku badbaadinayno nolosha dadka, waxaanse si cad u sheegaynaa siyaasadaha la xiriira dib u furidda dhaqaalaha iyo in dadka dib shaqooyinkooda loogu celiyo lana hubiyo inay shaqooyinkooda sii wadan karaan. Runtiina waa arrin muhiim u ah mustaqbalka, mana doonayno inaannu galno xaalad aan aragno dadka oo shaqooyinkoodii luminaya. Sarkaalka caafimaadka ugu sareeya West Australia Andrew Robertson ayaa sheegay inay qaadanayso ugu yaraan bil intaa laga xaqiijinayo in gobolka gebi ahaanba laga tirtiray in xanuunku bulshada dhexdeeda ku faafo. Ilaa taas laga gaarayana uusan ku talinayn in xadadka gobollada la isu furo. Dhanka kalena gobolka Victoria 3 kays oo kale oo cusub ayaa la helay. Kaysaskaasi oo lala xiriirinayo xarun hilibka lagu qalo oo ku taal galbeedka Melbourne, taasoo tirada guud ee dadka COVID-19 ka qaaday xaruntaasi gaarsiisay 106 qof. Wasiiradda booliska gobolka Victoria Lisa Neville ayaa sheegtay in inkastoo ay garowsan tahay carada ay qabaan hay-adaha dalxiiska gobolku, haddana ay lagama maarmaan tahay in xannibaadaha ay ka mid yihiin in dadku habeen meel kale ay ku dhaxaan weli ay sidoodii sii ahaanayaan oo aan waxba laga bedelayn.
You know, and I understand the pressure and it'd be great to announce it today, but let's get this right so that people have confidence that when they reopen, there's a pretty good chance they're not having to close.
Waa garan karaa cadaadiska jira, waana fiicnaan lahayd inaan maanta ku dhawaaqo, laakiin waa inaanu go'aan sax qaadano si dadku kalsooni ugu qabi karaan in markii wax la furo aan mar dambe dib loo xirayn. Northern Territory-na waxaa lagu dhawaaqay inay tahay goob ka caagan oo ka madax bannaan COVID-19, iyadoo qofkii u dambeeyey ee xanuunka qabay xalay lagu dhawaaqay inuu ka biskooday. Dhammaan 30 qof ee coronavirus laga helay ayaa lala xiriiriyey inay kulligood ka yimaadeen ama gobollada kale ama dalka dibaddiisa. لكن وزيرة عافيمات NT ناتاشا فايلز أي شكتي إن إنك استوى مركي قدام بيسي أو قف لجهري أي هاي لح أسبوع كار هدنا خطرتو أي ولي شرتو.
Through the tough measures we put in place early, we are a safe bubble and we need to keep it that way. We have a very vulnerable community, a very vulnerable population, particularly
Talabooyin adag oo aan bilowgay qaadnay ayaa sababtay inaan hadda amaan noqono sidaas ayaan doonayna inay sii ahaato waxaanahay bulsho nugul waxaanahay shacab nugul gaar ahaan dadka aboriginalka ee reer Northern Territory marka waxaan ku boorineynaa dhamaan shacabka NT inaysan isdhigan oo ay digtoonaan muujiyaan kala fogaadaan nadaafadana ilaaliyaan haddii xanuun ay dareemaan ay guriga joogaan wararkii u dambeeyay ee coronavirus oo luqadaada kala soco sbs.com.au xariijin coronavirus madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso apple podcast Google Podcast, Spotify, ama mail kasto o ad podcast tigaga ke hesho.